mamaa yatafunzwa na mimi kuvunjwa na kuundwa na nini kuchungwa kama umefungwa lakini round hii MCs wanafunzwa na nini kama umeroga na raia watafurahia siweni gasia na unatipandisia sasa basi nipe nafasi kiasi tu sivangi rasmi lakini kazi ni kazi tu goma nazi tu safi juu watu wanaulafi na nisipofanya kazi si basi nitakula mapwe ngaro squeeze wanga ni fundi na eko bana na simungechanga mapesa ni side eko bana kama mrembo wiko basi matembo ziko kwanza ni mchanganyiko hakuna mabadiliko simu inalia kani bibi sema sipo kama ni yule mwingine basi nitasema nipo na ile hali niko ni akuliza watu nani mnoma kuniliko kule ni hiyo show p Yo, this is gonna drop it on them like that, baby. Baby. Like the brains.
Ukitoka nduki kufaindi weki kwa chuki Mabuni kuko safi, jikoni kuko safi Fanya kazi kesha piga deki Lakini bose na mwona ajafanya kazi Basi tapu tupu kikoro mtindo moja Kutembelea mkongoja, nitize na Kenya Ndo ni licks na penya, nipifak afani Ni kazi siya utani, ukweli siya tunao Kweleza hao hao, wenye fitile zao Wasone mtu mepata, wata kufanya rimbwata Mpaka mtu tadata ganja
Tunafanya kazi
This is the lethal Night Robbery sequel Which feeble lyricists usually try to equal After DJs connect the vinyl with the needle Cats be filled with jealousy, fellas be filled with evil I do it for the love of the streets and for the people Keep it peaceful, but use a weapon when it's needful I keep it real, alright, sometimes I keep it ill Jump in the Jeep and chill, puffin' on the reef Until the sounds from the speaker fill the streets With these hardcore beats, you can't sleep When I speak, I use a unique technique That you'll probably understand next week It's sorta sweet, but yo, nevertheless I bring together the best Combination of wordplay as I sever your chest Pressure the rest, never the test I come against the nemesis Chasing whack rappers off the premises I'm a survivor, you're just a conniver Get punched to the lips, blood be mixed with saliva I'd rather dismiss you than hit you Doctors have to fix you up and stitch you with tissue But that's not the issue And that's not even the issue Yo, that's not even the issue